Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango kongera kugahindura kinyi ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Washington DC turabaye kaze mu biganiro byacu by'uyu munsi kwa gatatu turi tariki ya kabiri z'ukwezi kwa 12 umwaka 2020 muri kumunanye Serge Ndayizeye ntangire mbaramutsa nizera yuko mumeze neza kandi mukomeje kunogerwa n'ibiganiro bya radio itahuka dufitiye kuri mugoroba turaganira ku ngingo zigera kuri enye eshanu turahera ku ngingo irebana n'ikibazo ngukirebana na ruswa kaga nk'uko yarahije Nirere Madrene wabaye umuvunyi wa kane akaba yamusabye yuko rwose agomba guhangana n'ikibazo cya ruswa. Abenshi bati umuvunyi yaba Murekezi yaba wa musaza Rutaremara aba bose bagiye bavuga ikibazo cya ruswa ariko kagati ni ikibazo cica iterambere. Ndagira ngo iyi ngingo tuyihere mu kanya n'umunyamategeko Comrade Demetre Ignace Rusagara. Ku ngingo ya kabiri turaza kugaruka ku ngingo irebana na Edouard Ngirente abenshi batwandikiye bati uyu mugabo yarakwiye kwegura bakurikije ikiganiro twagize ejo ndetse n'ibindi bakomeje gusoma abashimangira yuko ngo bafashe risque yo gufatana n'abanyarwanda bakoreza ku mashuri batitaye ku ngaruka za COVID-19. Murabibona hari ibigo by'amashuri byamaze kudeklara ko COVID yahageze kandi Ngirente yashimangiye ko aba bana uburyo babayeho mu bucucike bubi cyane babayeho muri condition ngo mbi cyane yamabwiriza rero bavuga ngo ya OMS cyangwa yamabwiriza yo kurwanya COVID cyangwa social distancing baba ba mbere kububahirizwa ntayo kubashimangira ati twafashe risque kandi bikaba bihangayikishije abanyarwanda muri rusange abari mu gihugu benshi bati kubera iki baduhungeta bavuga ngo twatinze gutaha guma mu rugo cyangwa bavuga ati mu mabisi mu maresitora kandi bakaba biyemerera ko mu mashuri abana babashyize mu bucucike ati ni high risk twafashe. Iyo ngingo turaza kwireba tunibaza amafaranga aba yaragiye. Turaza kugaruka ku bindi bivugwa duhereye nyine ku byo tuba twandikiwe. Hari iriya baruwa cyangwa iriya nyandiko yandikiwe Emmanuel Macron mwatwereje turaza kugiye tuyivugaho natwe ku birebana na Congo kuko nibiba biri mu makuru abadepute 28 bakaba barakiye Emmanuel Macron bamusaba cyangwa bavuga ku kibazo kiri muri Congo ubwicanyi masakre viore zose turaza kureba iriya baruwa turaza kugaruka nanone gato ku kibazo kirebana na CNRG mwabonye yuko yashubije Mary Guardian ku nyandiko bamaze iminsi basohoye ndende ivuga ku ruhare rwa FPR mu bwicanyi yagize uyu muryango wa CNRG ni wo uvugira RPF inkotanyi abenshi babyibajeho bati kubera iki CNRG ariyo ivugira inkotanyi nk'abasirikare nibo bari mu ntambara kubera iki ari uyu muryango witwa ko ari wa CNRG cyane cyane bashyira n'imbere abarescape Bizimana mwamubonye inyandiko yashishimuye nyine yamagana abanyamakuru ba Mel Gaiden basohoye inkuru imaze iminsi mike isirikira ndetse ntabwo byarangiriye aho nyine urumva yagiye no kwataka Jude Liva n'abandi turaza kureba icyo mwabitwandikiyeho ko tubifite ku rutonde kuri mugoroba. Ndakeka ibyo turi bwibandeho nshuti bakozi baraditabwa kuri mugoroba. Mwese mukamuhawe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uwumva wese yashaka gutanga ibitekerezo ku ngingo runaka turi buganireho, yakanda rimwe za raditahuka tukaba twamuha ijambo ku ngingo ngira ngo tuganire. Comrade Demetre Inyasi Rusagara niba munyumva, wakanda rimwe nka kwinjiza muri studio, noneho tukaba twajya ku ngingo ya mbere. Ariko mugihe ntara kubona naba ntangiye, ndizera ko waba unyumva. Ingingo ya mbere, turahera kuri iki kibazo cy'abavunyi cyangwa Kagame warahije Nirere Madeleine, wahoze muri komisiyo ngo y'uburenganzira bwa muntu, nababwiye imyitwarire y'umugore ubwo bushize yashinyaguriraga abanyururu cyangwa abagororwa avuga ngo babarekuye nibwo covid izabagirira nabi. Bwarakeye rero covid ibigeze magereza. Nirere rero uribuka uko wabivuze, wamagana umuryango mpuzamahanga wa UNICEF niba nibuka, wakoraga intabaza uvuga uti bitewe n'icyorezo cya covid-19 ubucucike mu magereza bwari bukwiye kwitabwaho, abanyururu bamwe bakarekurwa bagasubira mu miryango yabo kugira ngo covid-19 itazabageraho. Byarakeye mu Rwanda irahagera, kandi uri mu bantu bishongora kuvuga uti ibyo ntabwo twabikora mu Rwanda, ahubwo twaba tugiye gushumuriza abo banyururu n'abagororwa kuba bahura n'icyo cyorezo. Uyu munsi rero Kagame ati ndakira indahiro yawe, mu byo yagushinze yakubwiye ko ugomba guhangana n'ikibazo cya ruswa mu Rwanda. Ruswa mu Rwanda ntabwo ari ya none. Ruswa mu Rwanda kuko watangiye akazi kawe uri gutubera kuri kagwa uyu munsi, kuko niwe muntu wa mbere tuvuga ko ari mafia, uyoboye mafia state, cyangwa niwe muntu wa mbere urya ruswa mu Rwanda, nako imitungo yose niye anyaga abanyarwanda. Ubu tuzabigaruka mu ngamba n'intego z'urunyarwanda, kuko iyo umutekano w'abantu ibyabo tuzabishimangira kwa gatatu. Icyo kirandagira kibara kikunya muzayitega amatwi, kuko ibi byose bya ruswa wimugora za kuvuga biri mu bintu bihangayikije urunyarwanda. Tuzagaruka wenda kuri iriya topic izabireba ku kintu cy'umutungo, ariko n'ibi bya ruswa uyu mugore cya Kagame yamushinze yarakwiye guhita amuta muri yombi bari ko babyita, kuko niwe niryo bandi rya mbere likwiye gufatwa mu Rwanda, kuko rirya imitungo y'abantu, rinyereza abantu n'ibyabo. Twarabisobanuye mu minsi yashize ubwo Rujugiro Tribert yabisubiragamo avuga ati nta wundi ni umuntu umwe mu Rwanda yitwa Kagame, atuwo simutinya ndumvise ikinyarwanda cyane ntakize neza, reka ndaza kugaruka inyuma. Rujugiro rero ashimangiye ko Kagame ari we uri ku isonga nyine y'ibikorwa mu Rwanda. Hari kuba Kagame abwira Madeleine rero ati ikibazo cya ruswa ugomba kugihagurukira, numvise n'igisebo kuba asaba Madeleine. Nyuma yaho umurekezi ejo bundi yabivugaga ati birananiye, ati hari ibifu binini udashobora gufata. Mbere yaho yari Tito Rutaremara, uriya musaza Rutaremara baherutse kuririmba rwose abantu bakambwira ati Rutaremara ashobora kuba agiye gupfa. Mbere yaho uyu n'umuvunyi wa kane, ndakeka mbere yaho yari Kirabo, ni Kirabo cyangwa Kakira, sinzi izina nk'iryo, niwe muvunyi wa mbere, ntabwo ndibuka neza, wenda ndaza kureba mu kanya. Uyu ni umuvunyi wa kane. Inshingano hawe rero zo gukurikirana abantu barya ruswa, uyu niwe wa mbere umuhagaze iruhande wamurahije muri Village Urugwiro uyu munsi.
Nk'uko bizwi akarengane na ruswa ni bimwe mu bibangamira ubwo burenganzira n'imibanire y'Abanyarwanda, bikanadindiza n'iterambere ry'igihugu. Ibi rero tugomba kubirwanya, kandi dufite inzego zibishinzwe zibifitiye n'ubushobozi. Turifuza ko bigaragara ko ako kazi gakorwa rero ku buryo bukwiye. Muri urwo rugamba izo nzego ziruzuzanya zigafatanya imirimo yose, kandi iyo mirimo ibikeneye nta rwego rusimbura urundi cyangwa ngo ruvuguruze. Icyo bishinzwe ni ukuzuzanya, ntabwo ari mu by'umwihariko urwego rw'umuvunyi. Turifuza ko rwakongera imbaraga mu kwigisha abaturarwanda uburenganzira bwabo, amategeko abarengera bakayumva bakayamenya, ndetse n'izindi nzego bashobora kwiyambaza, haba mbere haba igihe cyose, kandi bagana n'urwego rw'umuvunyi. ugereranyije n'ahandi henshi ku isi ntabwo igihugu cyacu gihagaze nabi ariko ntidukwiye kwirara ngo twibwire ko ibintu byose bimeze neza ahubwo twahera ku byiza nyine biriho tugakumira ibibi kugira ngo bitaba cyangwa se kubirwanya aho byagaragaye ubwo rero bishaka ko dukaza ingamba aho uwo muco cyangwa ibikorwa bibi byabiri bigacika burundu
nk'uko nyakubahwa umukuru w'igihugu yabyibukije kandi aho nabitwibutsa ruswa ntigomba kwihanganirwa na gato niyo mpamvu rero kurwanya ruswa bigomba gutangirira hasi ku muturage akumva ko ruswa ari mbi akanabigaragaza akayivuga ntatinye ikindi gihe azaba amaze kumenya ko uburenganzira bwe bwemererwa azagira n'uruhare mu kugaragaza akarengane yakorewe kuko umuturage ni ku isonga ntabwo twatera imbere umuturage ufite ibibazo inzego nazo zirasabwa navuga gukoresha ingano zazo neza tukaba tuzakorera mu bufatanye bw'inzego ariko hagamijwe cyane cyane byateye imbere ry'umuturage kwa kuba umuturage agomba kubaho mu mutuzo kandi yateye imbere nta bibazo mbese bidini z'iterambere rye
kugeza ubu u Rwanda rufatwa nka kimwe mu bihugu biza ku isonga mu kurwanya ruswa haba mu karere
Ladita muramwumvise rero kaga ndetse na Nirere Madrene umwe ati rwanya ruswa undi ati nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika urabitwibutsa niko nzabikora uyu mudamu rero akaba abaye nguwa kane ugiye muri uyu mwanya w'umuvunyi mukuru nyuma yaho ejo bundi murekezi amanikiye amaboko mbere ye yari Muzehe Tito ndakeka wabanje yitwaga mwanyibutsa ntabwo nzi niba ari Kirabo niba ari Kakira izina ndumva ntarimo kuryibuka neza ariko abamuhuki mwanyibutsa uwabaye umuvunyi wa mbere niba nakoze ikosa ndaza gukosora mu kanya ntabwo nge navuga yuko uyu mwanya n'ubundi ufite n'icyo umaze mu gihe urwego rw'ubutabera mu Rwanda rutagira icyo rukora mu gukurikirana abanyereza ibya rubanda ni gute bambwira ngo umuvunyi ni we uhabwa inshingano zo gukurikirana abanyereza cyangwa abarya ruswa mu Rwanda dufite ubutabera hariya dufite iriya minisiteri y'ubutabera imeze nka gadahumeka iri hariya dufite buri gihe tujya tubyumva mu nteko ishinga amategeko bavuga bati nyamuneka hari ibifi byatunaniye guta muri yombi uyu se arakora iki nyuma y'ibindi y'abandi babanje batigeze bagira icyo bageraho iki ni gitangaje u Rwanda ngo ni urwa mbere mu karere kihariye muri East African Community ngo ni aba mbere ngo bafite amanota 53% ngo ni aba kane ku mugabane wa Afurika n'aba 54% ku isi ugasanga kaga kandi avuga ati ntabwo ruswa ikanganye rwose ati imyanya turiho niyo kwishimira aho turi Comrade Inyasi Rusagara ndagira ngo nkwize mu kiganiro duhera ngaha umaze kumva Kagame wumvise Nirere Madrene wumvise na ruswa ndagira ngo tuganire ku kintu utubwire uko ubibona niba kubona Kagame ari sayikoringa abantu abashyira muri uriya mwanya abaye inshingano za ruswa kandi ariyo muntu wa mbere uri ku isonga kuri ruswa mu Rwanda Maitre Inyasi Rusagara ikaze mu kiganiro
urakoze Serge ko mpaye ikaze muri studio za Radita uka kugira ngo tuganire kandi tuganirize n'abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda n'abandi bantu bose bakurikirana ibibazo byo mu karere hariya musuhuze rero kandi suhuze nabo bose badukurikiye n'abazadukurikira mu minsi iri imbere nkaba rero numva turi bugire ikiganiro cyiza Serge urakoze
urakoze cyane Comrade nizere ko wakurikira iryo jambo rya Kagame na Nirere navugaga ko uyu mudamu ari umuvunyi wa kane wa mbere ngo ni Cyanzayire baranyandikiye ngo ni Cyanzayire haza Murekezi haje Cyanzayire haza Tito Rutaremara haza Murekezi uyu Nirere Madrene iyi departement cyangwa iyi ofisi y'umuvunyi ubona koko ifite inshingano twavuga yuko zifasha igihugu cyangwa ni ikintu Kagame kizariya kugira ngo gikomeze gifashe agatsiko kwiba kuko aramuha inshingano zo gukurikirana abarya ruswa no gukumira icyaha cya ruswa kandi ababanje bose bamaga bavuga bati byaratunaniye hano hari ibifi binini bikingiwe n'abantu bafite imbaraga ndagira ngo umbwire ukuntu ino ngingo ibona no mu rwego rw'amategeko tubwire ukuntu kiriya kibazo cyananiranye kuko Kagame uravuga ati ni gute mudafata abantu barya ruswa kandi ngiye nyika kuri wambirwa dukwiye guheraho ijambo ryanyu
yeah urakoze Serge ngira ngo cyose cya ruswa mu Rwanda nta nubwo tuba dukwiye gufata umwanya munini wo kugitindaho kuko kivugwa gishyirwaho inzego zishinzwe kukirwanya zishinzwe guhangana no kurwanya ruswa hari ikindi kintu kigamijwe ntago ikiba kigamijwe mu by'ukuri ari ruswa nk'uko bivugwa biba bivugwa ku izo nzego aricyo zashyiriweho ariko mbere na mbere wenda muri ya ruswa ni kuvuga ruswa ni ikintu cyase ni icyaha ni imyitwarire ni ibikorwa biba byarateganyijwe mu mategeko bigategwa munywamo ko mu gihe ibikorwa nk'ibyo ngibyo bikozwe biba bigize icyaha bigateganywa rero mu mategeko ko uwa yabikoze aba agomba kubikurikiranwaho mu nkiko akanabihanirwa akazi rero karaho ngaho kakaba ari akazi k'inzego zishinzwe iperereza n'inkiko bijyanye n'imiburanishirize isanzwe ariko noneho hakaba harajeho n'urwego rw'umuvunyi narwo rwenda gukora akazi kenda kumera nk'ak'inkiko kugira dusobanure iki kintu rero Serge ni ngombwa ko abantu babanza kumva urwego rw'umuvunyi n'urwego rw'inkiko mu Rwanda ibi bintu bigomba kubanza gusobanuka ko urwego rw'umuvunyi rwo ubwarwo kuba ruhari ntacyo bitwaye ariko imikorere yarwo imikorere y'urwego rw'umuvunyi n'imikorere y'inkiko ni ibintu abanyarwanda bagomba gusobanukirwa neza bakabyumva kuko uburyo bihari uburyo byumvikana bise nk'aho abanyarwanda batabyumva ariko nyamara byaje bitaje gusa ahubwo hari impamvu yatumye bishyirwaho nta yindi ni impamvu yo kugira ngo birengere kari agatsiko Kagame ni impamvu yo kugira ngo bifashe agatsiko ka Kagame kugera ku byo kifuza ibyo mvuga ni ibiki rero ni iki nshaka kuvuga ni iki nshaka gusobanura ahangaha Serge inkiko zigira inshingano yo gukoresha amategeko noneho bagakiza imanza muri izo manza rero baba bakiza haba harimo imanza z'imbonezamubano haba harimo n'imanza z'inshinjabyaha ruswa rero ikaba iri mu cyiciro cy'imanza z'inshinjabyaha kiba kigomba inkiko ziba zigomba kuburanisha abakekwa ko bakoze ibyaha bya ruswa noneho zikabifataho ibyemezo rero biratangaje kubona noneho akazi k'inkiko Serije kongera kagahabwa urwego rw'umuvunyi rukaba ari rwo ubundi nk'uko bizwi binamenyerewe nuko buriya inzego eshatu z'ubutegetsi bwa leta zihari zigenga zinatandukanye gusa icyo zikora ni ukuzuzanya ariko hirindwa ko urwego rumwe rwivanga mu mikorere y'urundi kuri iyi ka rero bigaragara ko urwego rw'ubucamanza ruvangirwa n'urwego rw'umuvunyi bikaba rero bigaragaza mu buryo budashidikanywaho uburyo ubucamanza bwo mu Rwanda butigenga ari ubucamanza budashobora kuba bwagirirwa icyizere ko bushobora kuba bwarenganura umuntu kuko ni ubucamanza bukorerwamo akazi rero ahangaha dushaka kuvuga ko akazi kakabaye gakorwa n'inkiko urwego rw'umuvunyi nirwo rugakora ubwo tugaragaje ibyo bakurikirana kandi mu by'ukuri byakabikurikiranwa n'inkiko ariko ikindi buriya imanza zaburanishijwe ku rwego rwa nyuma n'inkiko mu Rwanda umuvunyi agira uburenganzira bwo kuba yazisuzuma agategeka ko izo manza zongera zikaburanishwa. Icyo ni ikindi kintu gikomeye cyane kigaragaza urwego rw'umuvunyi icyo rukora mu Rwanda, icyatumye ruza n'uwo rukorera uwo ari we. Mujya mubibona, abantu bose barabibona buriya ko inkiko zo mu Rwanda zidashinzwe kurenganura Abanyarwanda, ahubwo zishinzwe kubarenganya ku busabe bw'agatsiko kayobowe na Kagame. Bo nibo bategeka inkiko ati muce imanza gutya, muce imanza gutya. Rero buriya iyo baca imanza ariko ntihabura aho bagera bagasanga rimwe urukiko rwafa, babwira urukiko ati ubu ni mu mugira umwere nta kibazo. Ariko nyuma bakaza kugira bagasanga nubwo babwiye urukiko ngo rumugire umwere, bari badakwiye ko bamugira umwere bageze mu gihe cyo kwifuza ko yaba hari ikibazo afite yakubitwa n'inkiko. Noneho bakabwira umuvunyi ati nimwongere bagategeka umuvunyi kureba rwa rubanza rwagize umuntu umwere kandi rwabivuze. Noneho umuvunyi akavuga ati urubanza rwaciwe mu buryo budasobanutse, inkiko nizongere zirasubiremo, noneho zarasubiramo wa muntu bakamukondana. Niyo ngiyo niyo mikorere y'umuvunyi, ni urwego ruri hariya rukoreshwa ku rwego rwa nyuma kuri ba bantu babaye inkirira hato barenze buriya butabera, wenda kubera ko ubutabera butahawe briefing bukabikora uko bubyumva, cyangwa se n'abari mu gatsi ko wenda uwo muntu bari igihe kitaragera cyo kuba bamutanga kugira ngo arangirire aho ngaho. Noneho urwego rw'umuvunyi rukaza ari nk'akayunguruzo ka nyuma rufata ibya nyuma byacitse ababaye inkirira hato bose, noneho urwego rw'umuvunyi rukongera rukabakindura muri ubwo buryo. Izo ni ku manza zabaye itegeko, ubundi kirazira urubanza rwabaye itegeko ntabwo ruba rugikorwaho, biba byararangiye. Ariko ahangaha muri bwa budasabwa iwacu nyine ho banongeye bazana ikintu nk'iki ngiki. Ariko abantu nagira ngo nshimire Madamu Madeleine, buriya Madeleine uko namwumvise ngiye ntabwo nsanzwe muzi Serge, ariko navuga ko atari umuswa, ni n'umuhanga kandi n'umuntu ubona ko Paul Kagame ananiwe, ni n'umuntu ubona ko Paul Kagame ari mu marembera, kandi n'umuntu ubona ko Paul Kagame ubu ari muri leta imeze nk'imbogo ikomeretse ku buryo urebye nabi agomba kumuhitana muri iyi minsi. Ibyo kubera iki mbivuga rero? Mbere na mbere mwumvise ijwi Kagame yakoresheje muri iri jambo avuga. Ni ijwi ryuzuyemo igihunga, ni ijwi ririmo kuvuga nta confidence afite, ni ijwi ririmo kwiheba. Ibyo rero byo kwiheba kwa Kagame, ibyo kuba adafite imbaraga, ibyo kuba adafite intege, ni ibintu byumvikana aho bikomoka buri muntu wese ashobora kuba yahiyumvisha. Byonyine bibaye bikomoka ku maraso yanyoye, ntawabivega kugeza uyu munsi igihe cyaba kigeze. So Kagame yakoresheje ijwi riri hasi cyane ry'umuntu ubabaye, ry'umuntu ufite agahinda kandi katari ka kandi koroheje, ahubwo ari ka kandi bitakora agahinda gasaza. Ariko nubwo bimeze bityo, ni wa muntu nyine gishobora kuba ashobora kuba yakwica umuntu, ni wa muntu ushobora kuba yakubwira ati gira utya ntubikore, akaba yaguhitana akakwica. Akaba ariho mera mvuga rero ntivuga ni Kagame, iryo jwi rye, imikorere ye, biragaragara ko ari habi, ari muri position mbi, nawe ubwe umubiri nyine urimo uramunanira kubera ko nyine nuko nguko bimeze. Ariko noneho kuba yahaye uyu mugore akazi, uyu mugore akaba atakanga mu rwego rwo kuvuga ati atampitana n'imbogo ikomeretse. Noneho ariko uyu mugore akabye expressinga neza mu mvugo ze yakoresheje, ahavuga ati nzabikora nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika abitubwira. Iyi ni imvugo ikomeye, buriya abazaba bahari inyuma ya Kagame uyu mudamu azisobanura, avuga ati se nyine mugira nari kuvuga ngo iki? ubundi kintu uyu mudamu yakabije yahabwa kuvuga ati tugiye gukurikiza amategeko ruswa n'icyaha ni ibikorwa bibujijwe biri mu itegeko yakabije ati dushingiye ku by'amategeko ateganya tugiye gukurikirana ruswa gutya na gutya gutya na gutya ariko yishyiriyemo akantu ka protection yaravuga ati nk'uko nyakubahwa perezida wa Repubulika abiteganya niko tugiye kubikora ni protection ku ruhande rumwe avuga ati reka mbivuge gutya n'ubundi ndabikora nk'uko Kagame abikora nicyo cya mbere cya kabiri nuko aramutse akurikije amategeko umuntu wa mbere ugomba gufatirwa muri ruswa ni Kagame umuntu wa kabiri ugomba kuyifatirwamo ni Jeannette Giramongi nabo bakoresha biba abandi n'abana babo bari abacyomoro bose birwa hariya kuri Radisson Blue hariya kuri Convention Center bakora mu buryo bwa gikomisiyonera abantu bashaka kubonana na Kagame bose baca kwa cyomoro bakabanza bakahatangaza ruswa ba anje bose ari niho birirwa babonana n'abantu bashaka kubonana na Kagame bose babanza gufata ruswa ibi rero biramutse bikozwe hashingiwe ku mategeko umuryango wa Kagame wazima umuryango kwa murefu wazima kubera ko nibo barya ruswa ba mbere hariya mu gihugu kari agatsiko kiyubatse muri FPR kazima ariya amasosiyete yose ya FPR yazima ukurikije ruswa n'igisobanuro cyayo ibi rero uyu mudamu akaba yirinze kugwa mu mutego kugira ngo avuge ko agiye gukurikiza amategeko ko ntago azayakurikiza ahubwo yahisemo kuvuga ko azabikora nk'uko Kagame abishaka ibi rero akaba atabivuze mu rwego rw'ubuswa ahubwo yabivuze mu rwego mu by'ukuri rwo kugira ngo yiproteje n'ejo bundi atazagira umubaza ati ibyo wavuze byo kurwanya ruswa ko ntacyo wigeze ubikoraho ko amategeko wubahirije ari hehe agiye kubikora nk'uko Kagame abishaka Kagame niwe mujura niwe urya ruswa wa mbere kandi ntabwo yakwifuza ko bamuheraho babimuhanira ahubwo babihanira ahandi ikindi mwumvise Kagame avuga ko ruswa hariya mu Rwanda idakanganye yewe nje ku bwanjye navuga ngo ntanihari ahubwo aho iri ntihakorwa ni mu nzu ntihushorishori ni mu rugwiro kwa Kagame niho hari ruswa ubwo rero kujya kuyitirira abandi banyarwanda nibyo babeshyira bakabashyira mu mipolisi akaguha amafaranga ku muhanda ngo ayakwatse ukamuha ibihumbi bibiri amara kuri mwaka kwambika amapingu aragufashe gutanga ruswa kandi ariwe wayagusaze iyo nta ruswa irimo tunabwire n'abanyarwanda ko iyo ruswa itamuhunga ubukungu bw'igihugu ruswa imuhunga ubukungu bw'igihugu niriya Kagame amafaranga yiba yakubatse umuhanda yakubatse ibitaro yakubatse amashuri yakagize ibyo ikorera abanyarwanda naho ibihumbi bibiri umuntu afashe akagura ibirayi ajyana mu rugo kugira ngo abana barye iyo ruswa ntago imunga ubukungu bw'igihugu nta nubwo yitwa ruswa nta nubwo umuvunyi akwiye kujyaho urwego rw'umuvunyi ntabwo rukwiye kujyaho kugira ngo rurwanye ruswa y'ibihumbi bibiri kubera ko amafaranga urwego rw'umuvunyi rwaba rutakaza yaba ari menshi cyane kuruta iyo ruswa bagiye kurwanya itanahari itanagize n'ingaruka itera ariko rero ibi byose bifite icyo biba bigamije reka ari nacyo nsorezaho biba bigamije kugira ngo nanone u Rwanda rwiyerekane nk'igihugu cyakataje mu kurwanya ruswa nk'igihugu bavuga bati dufite legal framework dufite institutional framework byose biri aho bigamije kurwanya ruswa noneho bakabona consideration mu rwego mpuzamahanga bakabona kubona inkunga bakabona kubona gusaba inguzanyo bagenda bakura hirya no hino kugira gusa byitwe ko ari igihugu cyashoboye kurwanya ruswa ni ibintu bakora mu itekinika ni ruswa barwanyije mu baturage bandi bo hasi birakunda ariko ni ruswa Kagame afite monopole yo kurya we n'umuryango we n'abandi bantu bo mu gatsiko bari hafi aho ngaho bo bafite monopole kuba barya ruswa donc bo bafite iminite yo kuba batakurikiranwa kuri icyo ngicyo ariko undi wese wabigerageza urimo niba n'ubusa we bakaba bamukurikirana. Nkaba ari icyo rero Serge ndumva navuga ahangaha kuri uyu mugore kuri ibi ngibi. Urakoze,
urakoze cyane comrade Maitre Nyasi Rusagara, ubisobanuye neza. Iki ni ikibazo wa mugani nk'uko ubivuze, iyo bavuga bati nta ruswa ihari byari kugira inzira no kumvikana neza. Hari ejo bundi liste basohoye hashize nk'iminsi nk'itatu, ndumva narayivuzeho, ngo y'abantu barenga 2,200 bafitiye leta umwenda ugera hafi kuri miliyari 12. Iyo ugiye kujya ureba iriya PDF ukareba izina rya buri muntu, usanga ari abo ngabo b'igihumbi 500,000, 5,000, ni bamwe mu muhanda, ni abaturage rubanda rugufiya. Ukibaza uti nirere nibyo agiye gukora, kuko ubivuze neza ko ni ukujya guhungeta abaturage muri rubanda rugufi, ariko mu bushorishori ntabwo bakorayo, kuko byimplika face family Nyiramungi na Kaga nk'uko warubivuze. N'ikintu ngira ngo dushimangira aho ngaho
nk'uko nyakubahwa umukuru w'igihugu yabyibukije kandi aho nabitwibutsa, ruswa ntigomba kwihanganirwa na gato. Niyo mpamvu rero kurwanya ruswa bigomba gutangirira hasi ku muturage, akumva ko ruswa ari mbi akanabigaragaza akayivuga ntatinye. Ikindi gihe azamaze kumenya ko uburenganzira bwe byo yemererwa, azagira n'uruhare mu kugaragaza akarengane.
Nyakubahwa Perezida wa Sena, reka nigarukire ku bintu bisanzwe. Rwose hari ruswa mu masoko ya leta, twe kwirirwa tugira n'ibindi tugenda tuvuga. Hari ruswa mu masoko ya leta, kubigiye kuvaho ruswa mu masoko ya leta. Wabaza ba rwiyemezamirimo bakanakubwira ngo ngo ntiwabona isoko ngo keretse utanze ruswa. Urumva ariko nabo nicyo bayitangira kugira ngo bayabone. Wambwira uti se wabivuze? Ati iyo ubivuze ahantu hose nta wundi uzongera kubona isoko. Ibyo ubu niko bagenda bayivuga. Noneho ba rwiyemezamirimo bakakubwira batari kuzarebe, hariho ubona isoko akabibona hose, kandi hagiye hose ibyo yagiye akora bikagenda bito. Ati mwagiye muhera naho ngaho. Urumva hari network y'iyo ruswa yabo ngabo bagira ba technician izo. Hakaba network yabo ba rwiyemezamirimo bagenda bayitanga hose hose bakagenda ari nta bintu bakora, kandi ibintu bishobora kugaragaza. Ariko mwaganira nanone uti se utanga nka zingahe? Ati hari ubwo bigera kuri miliyoni 200. Ubwo se miliyoni 200 wayitanga guhera kuri wa mukozi wo hasi utanga wakira? Rwose directeur wo muri ministeri wa finance ntiyabimenya, amane secretary ntiyabimenya, minisita we ntiyabimenya. Ikintu nk'icyo ngicyo kinini kigifite ikintu cyagomba gukorwa kigafata miliyoni 500 kitabayeho ntiyamenyekana. Murumva hatarimo na network iri vatico. Iyo network ibyo yahoze avuga avuga ati kutita ku kintu nabyo urumva bihari. Urumva rero reka noneho tubwire izi ruswa zo mu masoko ya leta tuzabirwanya dute? Abo ngabo ari abari hari, kandi dufashe auditor general 90% bya budget y'igihugu kwa ibyo bidafite clean audit, tubigire dute? Nabari byo batubwira, kuko 10% twabibonye za ministeri anda hajyamo amafaranga make miliyari imwe, miliyari ebyiri n'ibindi, ahandi nta bihari. Rwose nimudufashe tubone uko twabikora. Hanyuma rero nyine uko bagendaga batanga minaro kunda namushenye, kuko agiye yavuga ati tuzakora ibi tuzakora ibi, nubwo atatugereye muri ruswa.
Comrade Maitre Nyasi, uyu ni Tito Rutaremara, niwe wahoze ari umuvunyi imbere ya Anastase Murekezi, iki gihe yari umusenateri ari muri Sena y'u Rwanda. Ibyamunaniye gukora kiri hariya cyangwa inshingano yari afite atangiye yazivugaga ahangaha avuga amaruswa yose ayo ngayo, kandi mu gihe yariciye muri ntebe ntigeze abigaragaza ngo agaragaze izo ruswa. Ese twavuga yuko iyo Kagame akwicaje hariya agushyira kugira ngo ube kadahumeka, ube uri hariya ukore ibintu bya masquerade kugira ngo bagaragaze ko ruswa ari zero tolerance nkuko babyita, none u Rwanda rugaragare neza, ariko aravuga izo network zose izo ruswa zicamo, kandi ibyo bigo byose ni Kagame pointing abantu babijyamo, ni izo network za famiye ya mbere waruvuze za Nyiramungi n'abana na Kaga, ugasanga n'aba bavunyi twaba tubarenganya ko barabizi bagomba gukora nk'uko Madalena bivuze ati nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahora abitwibutsa ahora abidusaba. Ntatandukanyirizo rero murekezi yarabivuze Titoro taramera bisubiyemo na Madrenejo navaho zatubwira kimwe nkuko abandi babivuze. Ibi ni ibintu mbona byo kurangaza abanyarwanda, kandi mu gihe bene ngofero cyangwa abaturage bo arimo gucirwa ari amande, hari PDF rwose wenda nzayigwa uyireve, iteye agahinda kubona abaturage bacibwa 2,500 bakaba aribo bagera muri 12,000,000 z'amanyarwanda muri wa Rwanda. Ijambo ni ryanyu, wenda niba akora komantera ngaha tukaba twajya kuyingira ingingo.
Urakoze Serge, urumva Madalena nyine arabivuze ko ngo bashaka kwihera hasi, ariko iyo urebye imiterere ya ruswa nyine iri mu Rwanda, ntago kuyihera hasi ntago bitanga igisubizo, ahubwo ni ukuyihera hejuru. Urayihera hasi se, ubundi mu gukemura ibibazo, iyo ukemura ibibazo Serge, haba hari ibibazo biri minor n'ibibazo biri major. So ureba rero, bagomba guhera ku bibazo biri majeur, bagomba guhera mu rugwiro kwa Kagame bakariho bahera bakemura ibibazo. Ariko rero niyo urebye nyine ari nibyo Tito yavugaga, ubundi si ubwo Tito wumvise n'icyo avuga aho ngaho, n'iki mu bintu byose Tito yigeze kubamo, yigeze gukora ukavuga ngo Tito yakoze ikintu kizima, ni ikihe usibye guhora abaza ngo arakora iki arakora iki akajya kuvuga? Ubuse ugeze wumva ado mu rutoki rw'ahantu ruswiri ahantu bagomba guhera, ari aho arakomeza gushyira abantu muri dayirema ngo nimudufashe, ngo nimudufashe turebe ukuntu byakorwa. Ari uwo Tito, ari ba Murekezi, ari uwo bashinjacyaha bakuru bagiye babaho, bose ni abantu bakomeza kuririmba ngo ibifi binini bifi binini, babyitirira abandi. Ahubwo ni agafi kanini kari hariya nyine kayibafa. Rero ntago abantu batsinda kuri nta kintu Tito ashoboye gukora, nta na kimwe yanakora, keretse wenda birejo nabonye byo gusoma, na wenda byo nyirangazo yabibasha, ni nabyo akora, yakora nyirangatasabye uruhushya kwa Kagame. Ibindi byose biba byihoreye, igihugu cyaratewe giterwa n'umujura, uburya karibwa n'akataribwa, ubudahaga bidashobora ko ashobora guhaga uko bukeye, uko bwije niko inzara irushaho gukaza umurego kuri we. Nta bundi buryo rero ikibazo cya ruswa gishobora gucika. Ruswa ni ikibazo kimwe mu bindi bibazo by'ingutu u Rwanda rufite, bizacibwa mu gihugu nuko Kagame arundutse. Abantu rero kwirwa bajya gushakira hirya mu bavunyi ngo batekereze ngo noneho ibibazo bigiye gukemuka, ngo no, abantu batekereze kurundura Kagame na sisteme ye, ubundi u Rwanda rwongeye ruba igihugu gikora, gifite ubuyobozi bukora, gifite institutions zikora. Nibwo buryo bwonyine, niwo muti u Rwanda rukeneye kunywa, niwo muti dukeneye guha igihugu cyacu, nta wundi urashaririye, ariko niwo muti ugomba kunyobwa. Serije, ndumva aricyo nakubwira.
Urakoze cyane Comrade Maitre Inyasi, ubivuze neza. None reka tunyarukire hano mu birebana n'uburezi, none nibwo twumva ruswa neza. Niba Minisitiri w'Intebe ashimangira yuko bafashe risque yo gufata abana b'abaturage ba rubanda, abana b'abanyarwanda, ntibirengagize ingaruka za COVID-19, bakabasubiza ku bigo by'amashuri, bakirengagiza amabwiriza y'umuryango urengera ubuzima ku isi OMS, bagasigara bo bavugwa neza ko ari aba mbere bita ku Banyarwanda, bafata mizire zo kurinda Abanyarwanda. Ariko ngirene agatinyuka ati twafashe risque tufata abana b'Abanyarwanda tuza ku ishuri, batise ko mwabikoze ati twari kubigenza dute, batise ko bigoranye ati ni ikibazo tutafite igisubizo. Abenshi rero muri feedback twagiye tubona bajya batubwira ngo ngirene yarakwiye kwegura, bitewe n'uko ngirene ejo yagaragaje yuko nawe ari hariya nka kadahumeka Kagame yashyize hariya, niwe wiswe Nsinyehe muri bino bihe bya COVID-19. Ngirene ibibazo biramurambiye, amagambo yakoresheje ejo mu bantu baraye bakurikira aditahuka, mu badukurikiye munsi cyaba twandikiye, bavuze bati uyu Premier Ministre yarakwiye kwegura bitewe n'uko yagaragaje ko iyi leta yitwa ko ayoboye ahagarariye inaniwe. Tekereza Minisitiri w'Intebe uvuga ngo ibibazo bihari arabizi ariko nta bushobozi, amafaranga babonye aya IMF amafaranga babonye barimo gufata mu mabanki Bank African Development, amafaranga arimo gukura muri European Union yo kugira ngo bubake ibyumba by'amashuri yo kugira ngo bafashe abantu kubona udupfukamunwa. Ngirene ejo mwabonye ikibazo byamunaniye akavuga ati turabiza ariko nta kundi byagenda, kamambaye mbaye nibagende, abazapfa bazapfa, abazakira bazakira. So abantu benshi rero mwagiye mubigaruka uyu munsi birakwereka ko leta y'agatsiko birangiranye bite nuko iyo ministeri y'intebe adashaka kudefanda ibikorwa bya leta agahatwa ibibazo n'ati nta gisubizo mbifitiye, iyo leta ibigomba kuvaho, abagomba kudemisiona. Ariko ntabwo ariko bimeze kwa kanga kuko amafaranga yari kwiye kubafasha abanyarwanda cyane cyane muri domaine y'uburezi uyu munsi ni Kagame ya managing, ni Kagame. Niba Kagame akunda abana b'abanyeshuri ngo baryamye mu byumba by'amashuri ari ubucucike bigare ubucucike badafite aho bicara, najye kubasura abasure nabo nka perezida wa Repubulika, abo bana babone ko umukuru w'igihugu abitayeho. Naho ngirene kubivuga mu nteko ngo nta gisubizo bifitiye, niwe warwombye gutanga igisubizo. Ubu bagiye gukubita ba gitifu, bagiye gukubita abandi bantu ku zindi nzego bati nimukemure ibibazo. Ariko nkuko mwabyanditse ndemeranywa namwe yarakwiye kwegura ariko ntago byakorwa.
Gusaranganya ibitabo muri COVID iyo ngira ngo ni ikibazo twese tuzi nk'abanyarwanda nta gisubizo ngifitiye, nuko abana twafashe risiko yo kujyana abana kwiga kubera ingaruka mbi nawe twabonaga ko abana bagiye kumara mu rugo umwaka wose. Ntabwo rero decision yo kujyana abana kwiga twari tuzi ko ari decision idafite risiko, twari tuzi ko ifite risiko, ariko yari choice twa kujyana tuvuga ngo ariko ubu abana bamaze amezi atandatu mu rugo, tubamaze atandatu mu rugo cyangwa tugerageze kujyanayo bake bashobotse twumva ko basa n'abakuze, niyo mpamvu low primary itagiye turebe uko bitwara, niyo yashyira andi mezi atatu mu kwa mbere tujyaneyo abandi. Iyo choice twakoze mu by'ukuri turabona irimo gutanga umusaruro kugeza ibyumweru birenga bine abana bamaze bari ku mashuri, turabona umusaruro ari mwiza. Ariko ntitwavuga ngo risque ni zero kubera ko nyine bya bitabo bike dufite nk'igihugu abana barabisharinga barabifatanya bahanabicara ku ntebe zimwe. Mu by'ukuri ni risque twafashe, ariko turabona icyemezo kiratanga umusaruro, nta kundi twabigenza nyine muri iki gihe cya COVID. Ikibazo cy'ubucucike mu aho abana barira n'aho barara ni ikibazo kitugoye. Tracy ntabwo ari ukuvuga ngo abana bige bataha aho bari bashoboye kurara n'aho bashoboye kubona ibiribwa, Tracy ntabwo ngo twe kubagabura ko bazaho bicara kandi ibiribwa byabonetse. Harahoro bacucitse ko usanga bagiye kubi basanga abana mu ishuri bari babiri ku ntebe bajya gufungura bakaba bane ku gatebe gatoya, cyangwa bajya kuryama bakaryama ku gatanda kegeranye n'akandi. Ariko najya mu byo kicyari cyo twabonye dufite ingorane, turimo kugendagiza gukemura. Ariko mbigara muri murongo ko icyo twihutishije bwa mbere ni ukubaka amashuri yo kwigiramo. Next step ni ukugera tureba aho ubushobozi bubonetse, aho twakongera aho kurara n'aho gufungurira abana bafungurira cyane cyane saa sita. So ni ikibazo nacyo ubwo kiri muri gahunda tutibagiwe, ariko tuzirikana cyane ko gifite impact nini ku bana biga barara cyangwa se n'abafungurira ku ishuri.
Kijyanye n'ikibazo cy'ibibuga, nibyo koko mu myaka yashize twagiye twubaka amashuri tukirengagiza ko abana bakeneye no kubona aho bakinira, ndetse ariko amashuri amwe ugasanga nta bibuga bihari, ariko naho bishobora kuboneka mwabivuze ugasanga twashyize ubusitani. Ku kinyuranyo kiri hagati y'abana bari muri primary na secondary ni ikibazo dufite natwe tuzi, aho dufite abanyeshuri barenga miliyoni ebyiri n'igice mu mashuri abanza, twagera muri mashuri yisumbuye tukagira gusa ibihumbi 700.
Ladita huka reka ngaruka ahangaha hano hantu harakomeye muhumve. Ngirene mu kwezi kwa karindwi yatanze ikiganiro agaragaza nyine uko COVID-19 ihagaze, ikibazo cy'amashuri yakomeje kukibazwaho, avuga yuko batitegwe koza abana b'abanyeshuri bitewe nuko classroom cyangwa amashuri ataruzura. Ariko noneho babirenzeho boreza abana nk'uko yabyivugiye. Abadepite bati tuvuye gusura abaturage, ndetse COVID yatangiye kugera mu bigo by'amashuri. Umugabo ati twafashe high risk. Comrade, wenda mbere y'uko ngaruka ku zindi odiyanga nagira ngo nkubaze, iyo bigeze aho ministeri w'intebe avuga ati nta gisubizo mfite twafashe risk nta kundi ni ukugerageza, twasangaga ugasanga nta gisubizo gitomo yafite, arimo arashakisha icyo yabwira abasenateri n'abadepite bamubaza, none ukibaza uti ko rimwe muvuga ngo muri abambere mu gufata mizira zo kurwanya COVID-19 nimwe barimo gutanga icyitegererezo muri OMS nabyo biraza kuza muri ya rusko nakubwiraga wenda uze kubigarukaho baravugwa cyane muri OMS ku Rwanda nk'igihugu cy'icyitegererezo kurwanya COVID-19 ariko mu gihugu bagatinyuka bakabyirengagiza bakohereza abana bati ni risque twafashe wumvise ikintu bicara mu ishuri wumvise ikintu baryama wumvise ko badafite ibyinyamo naho bakinira naho bakorera sport ni gute ba claiminga ko ari abambere mu rwanya COVID-19 n'amafaranga babona batayashyira anga ruswa rero twavugaga mbere nahanga byagombye guhita byigaragaza ko amafaranga yatanzwe atigeze ajya mu nshingano zayo Comrade Demetri Nyasi nagira unumve turi kuri ingingo ya ngirene uwe kubibona cyangwa nuko wakiriye kino kiganiro cyejo
urakoze Serge mu byukuri yena navuga ko nyumva bitandukanye gato n'ukuntu byumva yewe ikintu nakubwira nuko Serge abariya mu Rwanda ari abo bategetsi bangire nte urabizi n'ibisanzwe bakora ibiba bigomba gushimisha shebuja ariko ndi kintu nakubwira ni kimwe nuko mu byukuri ibintu bijyanye na n'abaturage b'u Rwanda abanyeshuri abana biga ntago ari priorite kuri bari abantu ntago ari priorite kuri bari abantu ku buryo ushobora kumva minisitiri w'intebe yihandagaza akakubwira ngo twafashe high risk ngo cyangwa dukore ibi bintu nkora mbivuga ibi bintu bavuga ni ibintu byo kwiyererutsa gusa ntago bafite ikibazo cy'uko abana bacu b'u Rwanda bashobora kugira icyo cya COVID ntago bafite icyo koshobora kurwara corona ntago ari cyo kibazo ibi bintu minisitiri Ngirente avuga akavuga ngo ubucucike ngo aho abana barira aho barara uburyo bicarana uburyo basangira ibitabo ngo ni ikibazo gikomeye ngo twafashe risque tukabikora mu by'ukuri Serge reka ibi bintu tubisuzumire hamwe turebe uburyo bano bagabo bashobora kuvuga ko bafashe risque tukaba twabyemera ko bayifashe muri ubu bucucike buvugwa hari abana bangire nte barimo bacucikiranye n'abana b'abanyarwanda hari abana ba Kagame barimo hari abana b'abaminisitiri barimo ku buryo bacucikiranye aha barira bavuga barira n'ibyo barya hari abana ba Kagame barimo hari abangire nte barimo aho barara aho bica n'ibyo bitabo basangira abana babo barimo abangire nte barimo baraha barimo barasakuza ngo bafashe ngo high risk cyambere bafashe amafaranga ya OMS bararya ajya mu mufuka kwa Kagame nazi umutegetsi udahaga karibwa na kataribwa udashobora no kuvuga ati uyu munsi abanyarwanda nibo gishoro nibo mfite ikintu nkura muri ku uyu munsi mbashoye maya ngaya ndebe ko ejo azikuba gatanu ntabwo iyo mibare yagira arakomeza agakamura ibi byose rero ni ibintu bigamije kugira ngo barebe ko bashobora kubona izindi nkunga ibyo bakabaye bakora kugira ngo bashobore gakeya barashyira mu mufuka noneho bakaroha abana muri risque gutyo bakanatinyuka kabita risque ababo ntibageye bagashora bene ingofero kugira ngo bagende bapfape ariko abandi babasabishe izi ngibi rero ni ibintu byigaragaza kandi binagaragarira buri wese agaciro umunyarwanda afite imbere y'ubu butegetsi bwitwa ko butegetsi ari bwo twaye u Rwanda naka agaciro u Rwanda rw'ejo rufite mu maso y'aba bantu naka aba bana wumva batanzwe ibitambo byo kujya kwicwa na COVID n'abayirwara ntibabivuga nabo yakwica ntabwo babitangaza nakahe gaciro bafite ni ukugira ngo abana bacu babe ibicuruzwa abana babo bige neza ahatari risiki aho badashobora kurwara corona mu mashuri meza aho biga online babona abarimu one on one babona ibikoresho ibyo ari byose abacu bakabarunda hari bakanga kuvuga ngo bureka bareke kujya mu gisebo cy'uko abana batasubiye ku ishuri bakarivura ubuzima bwabo bakabashyira muri danje. Ibi bigaragarire buri wese u Rwanda rw'uyu munsi abanyarwanda b'uyu munsi ntibitaweho baricwa baragirirwa nabi mu buryo bwo bwose ariko n'u Rwanda rw'ejo hazaza nirwo barimo batanga bafatiraho risike ababo babashyira hanze abanyarwanda nibahumuke bamenye uko ubu butegetsi bubafata uko ubu butegetsi budreaming u Rwanda rw'ejo hazaza dreams zabo u Rwanda rw'ejo barubona bate mu gihe bafata abana bazaba bagize u Rwanda rw'ejo hazaza igisaba tutagihari cyangwa igisaba tutagishoboye barimo biga muri izi condition na mbere rizi corona zitaraza byari ibibazo imyigire yari mibi ikaba mibi kubera ko ababo batigira muri iyo sisteme bigira ahandi noneho bizagenda bite ni uko nk'uko abanyarwanda babimenye ariko gusa twanga navuga njye nahumuriza abanyarwanda kuko ibyo bibeshya aba bagabo ibyumva ko abana b'abakene b'abanyarwanda batishoboye bazakomeza kuba ab'inyuma babo bagakomeza kuba b'imbere no kwibesha ntabwo bizatinda. Serije urakoze.
Urakoze cyane Comrade Maitre Ignace Rusagara. Ikibabaje ni uko abadepite bari bamaze iminsi bagarutse bavuye gusura uturere cyangwa bavuye gukora tour mu ntara bagaruka bavuga impunge yema guterwa na coronavirus ku bigo by'amashuri babitangariza Speaker of the House cyangwa uriya nyirakigage yobora inteko ariko kubangire nte we avuga ati twafashe high risk kubikora ntabwo twari gukomeza gutuma abana baguma mu rugo ariko mezire za security y'abana n'uburinzi ugasanga ntacyo providinga cyangwa avuga kuba bafite ugasanga avuga ati ntacyo twabikoraho urumva nyine nk'uko bisobanuye ni danje
y'abari kwa speaker gusa nje ndacyafite cyo cyakora ndi kwa minister ndacyabona nje sa mucerengezi mu rugendo wenda bakuta kumfasha kumva ndashaka kujya wenda nk'icya mbere mbere nko gukizere abantu bagumana ako gishingiye ku ngamba natangujira nka buriya ndaba tugifite challenge mu mashuri kandi mujye kwimenya microphone amafaranga tuvuga nimwe ngo muzayasabwa barakubwira bati twebwe kubera gukaraba cyane ku ngamba dufite zo gukaraba abantu bakeneye amazi menshi hakeneye amafaranga menshi kugira ngo amazi mu mashuri aboneke ikindi habayeho kubaka ibyumba bwo kugira ngo tugabanye ubucucike mu ishuri ariko aho ngaho ni mu class mu ishuri ariko abana baryama muri dom ntabwo buhagutse kugeza uyu munsi ndashaka kuza kumara ingamba dufite zagabanya zakomeza kongera kikizere ku buryo mu mashuri n'ubwo mu gihugu twatangiye uko mu majyepfo n'amajyepfo abana banduye n'ejo hasa kwandwa n'abandi ndashaka kumva rero ingamba zaba zihari tumishe muri gereza ibibazo bihari ndashaka kumva ingamba nyakubahwa minisitiri ndashaka kudufasha kumva kurushaho nyakubahwa speaker aho tuvuye kuri tele
murabyumva uyu ni umwe mu badepite yatangaga raporo mbere y'uko nyine ejo Edouard Ngirente aza mu nteko ibice byombi ko yari sena ndetse n'igice cy'abadepite ariko ibi yabitesha agaciro nyine yavuga ati niko twagombye kubikora nta bundi buryo ni ikibazo cyakomeje kugarukwaho n'abasenateri benshi nabemereye ko nzabaho umugereka w'iki kiganiro kuko ni ikiganiro cyamaze amasaha atanu ntabwo navuga ngo buri wese yavuze bose bavugaga ibibazo by'ingenzi wumva impinduka dushaka yari kwiye no gutangira ahangaha uburyo Kagame na leadership ye itagaragara mu bihe nk'ibi ngibi bikomeye ariko Ngirente bigaragara yuko adashobora kuyobora leta nk'iyi kuko nta leadership mu bihe nk'ibi ngibi rwose bamwise nsinyehe kandi yakomeje gusinya ariko nta cyemezo na kimwe cyatanga ihumure ku banyarwanda cyane cyane ku banyeshuri ku bantu boreza abana ku ishuri muri bino bihe bya COVID-19.
Ikibazo cy'ubucucike mu aho abana barira naho barara ni ikibazo kitugoye. Tracy ntabwo ari ukuvuga ngo abana bige bataha aho bari bashoboye kurara naho bashoboye kubona ibiribwa, Tracy ntabwo ari ukuvuga ngo twe kubagabura ko bazaho bicara kandi ibiribwa byabonetse. haraho bacucitse ko kusanga bagiye kuri ugasanga na mwishuri bari babiri ku ntebe bajya gufungura bakaba bane ku katebe gatoya cyangwa bajya kuryama bakaryama ku gatanda kegeranye na kandi ariko najya mu buryo cyerekezo twabonye dufite ingorane turimo kugendagiza gukemura ariko mbigara muri murongo ko icyo twihutishije bwa mbere ni ukubaka amashuri yo kwigiramo next step ni ukugera tureba aho ubushobozi bubonetse aho twakongera aho kurara naho gufungurira abana bafungurira cyane cyane saa sita so ni ikibazo nacyubwo kiri muri gahunda tutibagiwe ariko tuzirikana cyane ko gifite impact nini ku bana biga barara cyangwa se n'abafungurira ku ishuri
kijyanye n'ikibazo cy'ibibuga nibyo koko mu myaka yashize twagiye twubaka amashuri tukirengagiza ko abana bakeneye no kubona aho bakinira ndetse ari
hari ikindi kibazo cyagarutsweho cyo kwigishereza abana ku ikoranabuhanga ndaje mfungure mirongo ya telefoni ko arimo kwaka ijambo abagize muri studio nababonye mwamaze gukanda rimwe hari iki kibazo kirebana na computer narumiwe bavuze yuko positive muzi neza ku Kagame muri zira nama za Davos zira nama yakunda kujyamo niyo wakoraga agashya ngo mu Rwanda ngo bakora computer bati mukora computer yati buzareba ati it's written made in Rwanda hari utuvido bagiye bakora bamuseka nyine mujya mutubona positive rero mu Rwanda nayo ngo yarapfuye kandi muzi ko positive Kagame nawe afitemo shares bitewe nuko hari uruganda nakwita assembly rwa ordinateur za positive ruba mu Rwanda ubundi positive ni iva muri South America ndakeka ari muri Mexique niba nibeshye ariko Kagame akaba afitemo nawe ikindi gice kiri mu Rwanda cyaho bateranyiza zira ordinateur distribution ikaba igomba kujya mu mashuri yose yo mu Rwanda urumva ni umushinga afitemo nawe imigabane ye bitewe nuko kuzana assembly ya positive mu Rwanda ntabwo byapfuye kwikora nibyo yavugiraga Davos rati dukora computer mu Rwanda bamubaza bati hehe hati byanditse inyuma ati made in Rwanda positive rero ngo iyo zipfuye kuzikora birananirana iki cyagarutsweho cyane bati ntabwo ikosa ni ryacu ko natwe ntabwo dukora ordinateur biba bisaba yuko dutegereza kandi batwiye ko aribo bazikora mu Rwanda positive ni ikibazo gikomeye nacyo cyagarutsweho ejo kandi ministeri y'uburezi nayo yagaragaje ko ari impungenge bimwe bita smart classroom nabyo babeshya ngo abana bazajya bigira mu ngo zabo nta muriro bafite uhagije ku mashuri no mu ngo z'abantu nta muriro ariko kubeshya ngo bazagerageza bubake classroom smart classroom muri buri ntara muri buri murenge no muri buri kagari wenda ariko bazabitubwira byose ugasanga ari igipindi
ikibazo cy'ubucucike mu aho abana barira naho barara ni ikibazo kitugoye Tracy ntabwo ari ukuvuga ngo abana bige bataha aho bari
positive nubwo nyakubahwa PM yari yabivuzeho ko twari twayiganiriyeho kare ariko nagira ngo ngerageze no gusobanura wenda nkoresheje urugero ngira ngo twese hano mu Rwanda abantu benshi iyo bareba imodoka zigenda mu muhanda hari brand dukomeza kubona hari za Toyota hari za Hyundai hari za zitandukanye akenshi kubera ko ziba zimaze kumenyerwa zihari iyo imodoka imwe igize ikibazo ahantu hose mu gihugu igaraje ryose rishobora kuyikoraho maintenance cyangwa se repair positive rero wayifata nka ya brandije ikaza ari nshyashya amagaraje atandukanye adafite spare parts adafite n'ubushobozi ndetse n'ubumenyi bwo kuba bakora repair ndetse n'iyo maintenance byageragejwe hamwe na minisiteri y'ikoranabuhanga ndetse na RISA ndetse na za IPRCs bagerageza gushyiraho za repair centers positive igerageza kwigisha abantu bamwe na bamwe uburyo bwo kurepairinga ariko ikibazo cya spare parts kigakomeza kugaragara kubera ko zidahari zihagije ku isoko ntabwo ari uko rero bitageragejwe ngo bikorwe ndetse binageragezwe aho kugira ngo iki kibazo cyo kuvuga ngo repair and maintenance ntabwo iri decentralized ikibazo ni icyo ngicyo ahanini ni ukubura spare parts
ubumenyi nubwo bari babuhawe icyo kibazo cyo kubona ibikoresho cyakomeje kwiganza. Bisaba rero ko amasezerano na positivo ndavuga hagati ya ministeri ya ICT ndetse na RISA na positivo bongera kureba uburyo bakongera kuyaganiraho kugira ngo icyo ako gace kabura nako karebe ko kakorwaho. Biracyarimo kuganirwaho rero, niyo mpamvu iki kibazo mwese mugikomeza kukibona. Ubwo nasubizaga kuri cya kibazo cy'uko amashuri bisaba ko byose biza bikaza i Kigali, niyo bikeneye gukorwa byose bisubizwa ku ruganda kugira ngo uruganda rurwo rubikora, kuko ni rwo rwonyine rufite izo spare parts. Ikoranabuhanga riri hamwe, ahandi ntarihari, kandi bose bari mu Rwanda. Kugira ngo nyakubahwa PME yabivuze, byose biri guterwa n'amikoro. Kugeza uyu munsi amashuri agera kuri 760 amaze yose gushyirwamo bya byumba bya smart classrooms.
Ladita, iyo wumva amagambo avugwa nabo twakwita abayobozi bakuru b'igihugu, biteye agahinda abaturage bari bakubibabwira ati enough is enough. Imyaka 26 mumaze mwarakoze ibyo mwaduhaye, nimwigendere. Kuvuga ngo biterwa n'amikoro makeya, igihugu cyose ordinateri yitwa positivo n'ibipfuye igomba kuyohereza i Kigali ngo ikajya ku ruganda, aho bita nyine aho ngaho bafite urwo ruganda bakorera assembly y'izo ordinateri. Noneho ubuzima bwahagarara mu gihugu hose. Ikindi nanone nuko bavuga ngo ni ibicupuri, ni kompira za feke zipfa vuba, ariko ko ari umushinga w'akaga, nta yindi ordinateri yari kuyakora mu mashuri bite nuko niho yungukira. Amafaranga ajya hehe? Ruswa, turacyari kuri ruswa nk'uko twabivugaga. Twavuye kuri ruswa kwa Nirene Madalena, twinjiye mu burezi ruswa. Urabona ko ari channels ni shene ndende, arabyivuge ngo biterwa n'amikoro make. Amikoro make ninde uyahagarika? Comrade Demetri Nyasi, nagira ngo wende ukore commentaire ngaha, ngiye ku mirongo ya telefone mbe nafungura imirongo ku batwa barimo kudukurikira bashaka gutanga ibitekerezo. Ariko ikibazo kiri mu burezi giteye ubwoba, hakeneye ingamba nshyashya, kuko aba bana sinzi niba bazava muri ibi periode ya COVID amahoro, cyangwa aribo bazateraho eshansiyo zo kureba niba rura rukingo ruzakora, kuko nabo bavuga ko bari mu ba mbere bazarugerageza. Ijambo ni ryanyu Comrade Nyasi.
Urakoze Serge. Ibyo bintu byose turimo tuvuga ahangaha, ibyo bintu byose uvuze, abategetsi batandukanye bagenda bavuga, byose bigaruka ku kintu kimwe. Ni ku kintu kugerageza guheza inguni muri buri domene yose ikomokamo ifaranga, kugira ngo aba bantu mu butegetsi bw'agatsiko bikubire ayo mafaranga. Noneho ibyo ngibyo bigakorwa hatarebwe ingaruka bifite, haba ku bantu ku giti cyabo cyangwa se no ku gihugu muri rusange. Ibi bintu bya positivo uvuga byateye turi mu Rwanda. Njye nari ndi mu Rwanda, nzi ukuntu byagiye bigenda. Icya mbere byaraje biza bije guhombya abandi bacuruzi bose. Abantu bose bakoraga ibintu by'ubucuruzi mu bintu by'amakompyuta, basapurayingaga amakompyuta, bose bikubise hasi. Bikubita hasi kubera ko positive ije, kandi uwayikoreraga marketing, uwayamamazaga yari umukuru w'igihugu ubwe nyirizina. Ikintu uzabona umukuru w'igihugu yamamaza, ikintu FPR izabicuruza, ikintu guverinoma izaba yamamaza, icyo kintu mu by'ukuri ujya umenya ko gifite imbaraga, kigiye gusenya ibindi. Ahubwo noneho abantu bagasigara biteze ingaruka zacyo. Positive yaraje ishyirwa mu buyobozi, ishyirwa mu mashuri yaba ya leta n'atari aya leta. Natwe twabaga dufite abana mu mashuri yigenga, byabaga ngombwa ko tugura positive. Ariko ukabona byose ni ibihombo
ko twaraziguraga positivo zigasaza zigapfa zipfubusa nta warranty batangaga ntaki ubu ngugo ari homberaga ibyo rero n'izindi business nyinshi zitandukanye zenda kumera nkabyo ari ku rugero rwa sinagwa n'urwa trust no iragwa wa marathon mwaraziwe nazo kagama zamamaza atangira no kuzikorera challenge ngo abantu bazigure ariko ibi byose nuko nyine haba hatarebwa ngo ibi bintu birakorerwa nde bifitiye karite aho abari ibi bintu biravamo iki kirajya hehe nta muntu ureba kuba umunyarwanda aguze computer igapfa ntacyo bibabwiye kuri iyo computer itazaseriva icyo yashakaga ntacyo bibabwiye icy'ingenzi ni ukureba kubo mu bayikuyemo amafaranga ibi rero mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye kidashobora no gupfa kurangira gutyo ko ubundi ntago mu by'ukuri bikwiriye nta nubwo ari byo kumva ko umuperezida uba ayoboye abantu mu gihugu batandukanye barimo abacuruzi barimo abahinzi n'aborozi abantu bakora ibintu byinshi bitandukanye ko nawe ashobora kwidistinga akajya muri kategori imwe y'abantu bacuruza iyo bigenze bityo rero ubwo nawe aba agiye muri kompetisiyo n'abandi bantu noneho kandi akaba agiye muri kompetisiyo we abarusha imbaraga kubera ko ari umukuru w'igihugu ubwo rero hari benshi bahapfira abahapfira rero ni bande n'abenegihugu ariko noneho by'umwihariko ikigaragara kirimo gupfa kandi kikanazima n'u Rwanda rw'ejo hazaza kuko ibikorwa byose wenda twebwe ku myaka yacu n'abandi twavuga ko n'ubwo burozi twaraburiye ariko noneho umuntu yakabazi u Rwanda rw'ejo hazaza bizagenda bite mu Rwanda hari ikibazo sereje kugira ngo kizakosorwe bizafata imyaka n'indi myaka ko umuntu iyo yinjiye mu bintu bya indikasiyo akabisenya agakubita hasi kugira ngo uzavure izo generasiyo bikunde biragorana hari ibidashoboka hari generasiyo idashobora kuvura hari n'izindi zafata imyaka amagana n'amagana ukaba kugira ngo zivure bikaba ari ibintu bigoranye cyane naguha nk'urugero ngira ngo ni mu mwaka w'2007 hakurikijwe manda zuriya mu Faransa yitwa Bruguière u Rwanda rwaciye umubano n'Ubufaransa mu gitondo kare barabyuka bati igifaransa kiracitse mu Rwanda abantu bibaga muri francophone baba ngombwa ko bahindura bakajya bakiga mu cyongereza baba anglophone abarimu b'abasaza bitanashoboka ko bashobora kwiga ururimi rushya ngo bafate nabo biba ngombwa ko matiyeri batangaga mu gifaransa batangira kuyitanga mu cyongereza ibyo umwana w'umunyarwanda yarahatikiriye no kugeza n'uyu munsi iyo umwana w'umunyarwanda atikiye n'igihugu nacyo kiba gipfuye kiba gitsikiye icyo kinya ntabwo turakivamo nta nubwo tuzakivamo vuba ko ni ikosa bararikoze ryatugeje ahantu habi riracyana tujyana ahandi habikora ariko ikintu kibabaje ibintu nk'ibyo ngibyo n'uyu munsi birongera bikaza maze rero ikintu kitarasobanuka neza kitwa mu Rwanda kitarasobanukirwa ni ukumenya kugira ngo abantu ku giti cyabo bimenye nk'abantu n'igihugu nacyo bacyumve nk'igihugu ariko umuntu kwiyumva akumva ko aremereye akumva ko ari igihugu akumva ko asumba igihugu nibyo bituma afata igihugu akagishepinga nk'uko ashaka ariko mu by'ukuri igihugu ntabwo kiba gikwiye guhabwa isura cyangwa ntabwo gikwiye kumera nk'uko umuntu runaka cyifuza cyangwa agatsiko runaka ahubwo igihugu gikwiye kubaho kikamera kikabaho nk'uko amategeko abiteganya ibyo rero ntabwo ari iwacu gusa biri na hano muri Amerika turi serivisi urabizi ni ibintu navuga ko byatangiye mwaka w'1700 aho ngaho abantu baricara bumvikana ukuntu bagiye kugira igihugu cyabo icyo kibimera gutyo no kugeza n'uyu munsi nicyo gitumye gukomera kwa Amerika cyase n'ibindi bihugu bikomeye ariko iwacu ubona ko ahubwo igihugu cyacu kirimo aho kuyonga ikomere ako gitera imbere ahubwo kigana ahantu ho gusuzugurwa kigana ahantu ho kuzagira abantu batazajya bagira ijambo mu ruhando mpuzamahanga bazaba badafite ubushobozi haba imbere mu gihugu haba no hanze y'igihugu ari abantu bazaba ari abantu bibereye aho ngaho kubera ko ubutegetsi buhari nibo abantu bene ubwo bwoko nibo bifuza abantu badafite icyo babaza ubutegetsi abantu badafite icyo bazi ku bijyanye n'uburenganzira n'iby'igihugu kiba kibagomba nkaba navuga rero mu by'ukuri mu iki kibazo imizi yacyo ahiri n'ubundi ni hahandi ni ku cyita rusange imizi yacyo ni imizi ishingiye mu buryo igihugu gitegetswemo igishingiye mu buryo abantu bayoboye u Rwanda bategeka u Rwanda uyu munsi bibona nk'aho bafite agaciro kuruta agaciro k'igihugu urakoze Serge
urakoze cyane Comrade Maitre Ignace Rusagara reka twakire bagenzi bacu batijambo niba bakidukurikiye bayi batanga ibitekerezo kuri izi ngingo ebyiri tumaze umwanya hari nimero 6998 nimba mutwumva ikaze mu kiganiro cya radio itahuka ndakeka umuvandimwe abatakiri kumwe natwe reka tumushimire hari nimero 6996 ikaze mu kiganiro urakoze cyane nawe ndabona mushaka kuba mwanyuzwe n'ibisobanuro bya Maitre Comrade Maitre Ignace Rusagara munyemerere dutere intambwe tujye ku yindi ngingo twihuta ndagira ngo dore turebe ku ngingo wenda zirebana n'akarere cyane cyane izo ngiye tujyeho ku ngingo ebyiri dusigaranye hari ibaruwa hari cyangwa hari statement yakozwe n'abadepite b'abafaransa bandikiye Perezida Emmanuel Macron benshi murimo gusoma ku mbuga nkoranyambaga naye nifuje wenda ko naza kubona na mugenzi wacu Jacques Baraka ukurikira bino bibazo byo mu karere niba nyumva wenda aricyo yabivuga we yaza kumfasha kuko ibibazo birebana na Congo nifuza ko byajya bivugwa nawe cyane kubera ko ibibazo byabo bikurikira ariko iyo inyandiko nk'iyi iri kuri social media n'umurabizi yabikoraho anarebye politike y'igihugu kibihagaze abadepite b'abafaransa kwandikira Emmanuel Macron muranabizi ko ejo bundi muri parlema y'abanyaburaya hari resolution batuye yo gushyigikira Dr Denis Mukwege ibi rero ntabwo byantunguye kubera ko ejo bundi muri parlema y'abanyaburaya bari bafashe umwanzuro nk'uyine wo gushyigikira Denis Mukwege ku ntabaza yo kugaragaza ibirimo ibitagenda hariya mu karere cyane cyane muri Kivu icyari kigendewe ni ugusaba n'urukiko mpanabyaha rwa Congo cyangwa Tribunal Penal International ya Congo ibyo twabigarutsemo n'ibigano bya raditahuka iyi nyandiko nayikurikiye nayisomye bongeye gushimangira ibibazo biri hariya muri Congo bireba na ibyaha by'intambara cyangwa crime de guerre, crime contre humanité, genocide na za massacre bongeye kugenda babisubiramo bongera kugaragaza Denis Mukwege nk'umuntu infatigable umuntu utananirwa umuntu wakomeje kuba adenonsa ibyaha ari we twakwita denonciateur de ces crimes bagaragaza nanone intimidation cyangwa menace zagize zimukorerwa bongera gusurinya igikombe cy'amahoro yabonye le prix Nobel de la paix muri 2018 muri make nta gice nabonyemo ahubwo byari kwibutsa Perezida Emmanuel Macron nka leta y'Ubufaransa ibibazo biri hariya mu karere bagaruka kuri ubu bwicanyi nyine bwo muri site Kivu ubwabaye ejo bundi ngo tariki ya 26 z'ukwa karindwi bongera kugaragaza ko Denis Mukwege yakoze yatanze ubutumwa kuri Twitter ye agaragaza nyine ubu bwicanyi bongera kugaruka ku birebana na menace cyangwa n'ibirebana n'ubwicanyi buri bwibasiye karere ka Kivu ndakeka mwana abibonye sinzi nuwe hari umuryango wavuye muri Kivu y'amajyepfo ndakeka rejo ntabwo nibuka ni Médecins Sans Frontières cyangwa undi muryango ndaza kureba mu kanya. Murabona yuko hari ikintu kirimo kututumba muri region cyane cyane muri Congo, wenda kubankurikiye mwanyibutsa, ntabwo nibuka nabyumvise ejo, ntabwo nanose neza uwo muryango, ari umuryango wavuye muri Kivu y'Amajyepfo bitewe n'ibitero byo kugabaho, uvuga yuko bitewe n'uko abantu babo barimo kugaba ibitero ugiye kubuvanye abakozi babo hariya. Ibarwa nayigarutseho mbona ukuntu wongera kwibutsa mapping report, mbona ukuntu wongera kuvuga Denis Mukwege, ndeba ukuntu wongera kugaruka basaba yuko abantu bashyigikira Denis Mukwege. Ni ikintu kimwe twibaza is development zaba zikorwa n'ibigo by'Iburaya cyane cyane abanyaburaya baribo barimo kuzigarukaho bagaragaza ko Denis Mukwege atigeze acika intege, yakomeje kudenonsa ibikorwa by'ubwicanyi, crime contre humanité, genocide na za massacre. Barongera bagaruka kuri mapping report, barongera baganisha nyine uko babona kino kibazo cyakemurwa cyane cyane bihereye no kuba bihereye no kuri genocide yabaye mu Rwanda, tukareba uko nyine ingaruka zaje kuri Congo. Umuntu yibaza niba West cyangwa ibihugu by'Iburaya bishaka gukemura ikibazo cyo mu karere, ubyibazaho ubitekerezaho ariko bikakuyobera bitewe nuko uriye mu kuntu bibagenda babyandika bigenda byihuta cyane. Ni ikibazo ntafite igisubizo kuri mugoroba, ariko mwatanga ibitekerezo nkuko mubyumva bitewe nuko namwe mama bikurikira. Abakongomani ubwabo iyo babivuga iyo babigaruka buri gihe baba bavuga bati turashaka urukiko, turashaka urukiko. Ese twavuga yuko ibihugu byabo byiteguye kuba byatushyira urukiko hariya? Biracyagoye nkurikira politiki y'abakongomani cyane ngasanga bikigoranye cyane. Yuhereye duhereye ku mateka y'uvubanga, amateka y'uvuba tukaba twibukiranya ni nk'ibitero bimaze iminsi byibasira impunzi z'abahutu muri Congo, nta wabica ku ruhande. Hari za operation zabaye nyinshi cyane kuva Felix Tshisekedi Tshilombo agiye ku butegetsi, kandi ibyo bitero bimwe nabyo babisita mu bitero bimaze igihe byica abantu nkuko Denis Mukwege yibutsa ubwicanyi bwa le 26 juillet bwabaye. Ntabwo administration ya Tshisekedi Mwanzi yakwemera ko izemera gufata responsibility yuko yakoze ibyaha muri Congo, cyangwa kuba bakwemera kujya kwitaba urukiko rwa rwose kugira ngo babazwe ibyo byaha bakora. Icyo ni icya mbere. Tushobora kujya kuri administration rero ya Kabila, nkuko mubyibuka twabisobanuye kuri radio inshuro nyinshi, uzasanga abantu bavuga bati tribunal penal. Nibyo, tribunal penal irakenewe, ariko nano kureba abanyapolitike baba hari icyo gihe babitekereza ku iki. Hari bamwe banyandikiye ubushize ubwo navuganaga na Jacques Baraka kuri ingingo, Zefa n'ibyinjira nawe twari turi kumwe yakoze intervention, bamwe bavuga bati wenda cyukura byari bikwiye kugenda. Kongo ni igihugu souverain gifite ubuyobozi bwacyo, ariko nanone uzasanga politike yabo hari aho igongana n'abashaka justice cyane cyane nka Denis Mukwege. Ubu uvuga ati tribunal penal cyangwa sanga tribunal, nanone iremplika abanyapolitike muri Congo guhera kuri Perezida Kabila wafashe ubutegetsi bamaze kwica se muri 2001 niba nibuka, akaba yarakoze ikintu gikomeye cyo kushyiraho guhagarika imirwano. Mwibuka ko bagiye za San City, bagiye Addis Ababa, bagiye na Nairobi niba nibuka, baza gufata umwanzuro wa 4+1 niba ari 4+1, aba vice president bane na president wa Republika cyo gihe Kabila bayi president, abenshi bitwaza ngo baba bahawe amnesty y'ibyaha byakorewe muri Congo kuva 1996 kugera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri, bibiri na kabiri, bibiri na rimwe, bibiri na kabiri, bemeranya gushyiraho aba premier minister, aba vice president bane na president. Bo iyo babivuga baravuga bati twe twageranye amnesty entre nous cyangwa hagati y'ubuyobozi bwacu muri Congo. Byagaruka rero ku bihugu by'amahanga bati niba ari Kagame mushaka mugomba kujya mu Rwanda kumushakayo. Ibyo nayo basobanuye gushize ubwo twabiganiraga abadepite bamwe harimo nka Barnabe wabisobanuye ati niba ari Kabarebe na Kagame mwajya kubashaka mu Rwanda. Aha rero niho nibaza niba nk'iyi statement y'aba badepite basupportinga Denis Mukwege igira imbaraga igeze muri Congo. Kuko Congo niho kibazo kiri, leta nayo igomba kugira ubushake bwayo, abanyamahanga bashaka kugira ubushake, ariko ntibitere umutaro bite nuko igihugu bwacyo kigomba kugira volonte yuko icyo gikorwa gikorwa. ndizera ko muri turimo kubyumvikana neza ibyo nshaka kuvuga nga kuba abadepute babikora abadepute 28 mwibuke ko inteko y'abanyaburaya ihe yabikoze ubushize nabwo ishimangira yuko ishike Denis Mukwege iyi n'indi ntambwe babateye ese dutegereje ko leta z'ubwe za Amerika iteri ntambwe tegereze yuko tubona abadepute muri Capitol Hill bateri ntambwe tugatangira kubibona abandi rusa Denis Mukwege basaba yuko aba urukiko mpanabyaha bishaka gutinda wenda bizaba ariko Kongo yizafata icyemezo ryane tuzagaruka no minsi n'imbere kuri bagenzi bacu bavuga ikinyarwanda muri Kongo ndabizi ba metre Louis babadukurikiye hari byinshi bona tuzagana muri iminsi kwa redevelopma muri Kongo zihari ntabwo turamenya n'umwanzuro wa Felix Tshisekedi Tshilombo mamutwarikira muri benshi mutubaza ati bimeze bite kuri consultation yararangiye ariko uyu munsi decision ntabwo iramenyekana mba ndeba deba hirya no hino ibyo bavuga ni ibintu byinshi cyane bihari ariko duhereye kuri iyi baruwa cyangwa iyi statement y'aba depute twavuga ko ari intambwe barimo gutera ariko ku ruhande rwa Congo leta ya Congo yo ibitegeza wiki ubutegetsi bwa Congo ese Felix azemera cyangwa ntazemera Kabila perezida wahozeho wazemera ntazemera abandi bose bategetsi ba Congo role yabo ni iyihe kugira ngo bandoruse nk'urukiko bandoruse ko ibyaha byawe muri Congo byakurikiranwa ni ikibazo gikomeye ntimugire ngo kiroroshye ni ikibazo gikomeye cyane navuga yuko kuvuga ngo twakiba kuri radio ngo tuvuge ngo niko bizagenda biragoye hatarimo volonté politique ngo bajye babivuga Denis Mukwege rero ni fatigable nkuko babivuga ariko urabona ko aracyafite urugendo rukomeye mu gushakira Congo ubutabera no kugira ngo ibyaha birimo gukorwa muri Congo abababigiramo uruhare babe babikurikiranwaho umurakoze cyane mwese muri mona nyakira ndabona commentaire zanyu niko nanjye mbibona ndumva ntacyo narenza kuri ingingo indi nyingo ngira ngo dusoreze twihuta mwabonye hamaze iminsi hari article inkuru nako yasohotse nayo yasohotse muri Mail and Guardian CNRG yabyivanzemo CNRG kwivanga muri inkuru ni nabyo nabonye bamwe mu baretse kabanyandikira batari ko se CNRG bugira FPR inkotanyi ite nk'igisirikare FPR nk'umuryango ifite sekretari wayo nitwa Ngarambe kandi nk'igisirikare ifite umuvugizi wa defense yabo cyangwa RDF uko byagenda kose CNRG ku bamwe babona ko ari kwivanga cyangwa ari Kagame ikoresha nka bukriye cyangwa nk'ingabo nanjye niko nabibonye nabonye ubutumwa bwinshi mwajye mwandika munyoreza no kuri WhatsApp mwibaza ukuntu komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide ari ifati ya mbere yo kurwanya ikinyamakuru cyangwa umunyamakuru bitewe n'inkuru yasohotse kuruta banyiri kuba bavugwamo cyane cyane ndavuga nk'ishyaka rya FPR wenda ushavuga uti FPR yari pati yari ifite na branche militaire wari ukwiye gukoresha izo nzego kuruta gufatana no umuryango cyangwa ikigo by the way bamaze guhindura stati yayo nubwo batarangiza kuyihindura CNRG barimo barayikorera ivugurura rya stati bagiye kuyiha ubundi bubasha itari ifite kuko none ngo igiye kujya yibanda mu gukurikirana igiye kujya ngo yibanda mu bintu bimeze nk'ubutabera cyane mu gukurikirana abantu hanze ndetse no mu gihugu mu minsi n'imbere tuzabigarukaho kuko baracyatora itegeko ryayo rishya barimo baravugurura stati yayo nshya bayiha ubundi bubasha ariko nabonye ko byose ni ibibazo ku banyarwanda niba CNRG igiye guhabwa uburenganzira bwo kugirana n'ikorana dosiye ikaba yashyikiriza dosiye ubucamanza bw'Ubufaransa cyangwa ikaba yashyikira dosiye Amerika murumva ni ibintu barimo gutegura ntabwo byanungwe rero kubona CNRG ari yafashe ya mbere bamagana The Mail and Guardian kuri article basohoye mu minsi yashize bavuga yuko nta gishya kiri muri article ahubwo ibyo bintu byose birimo kuvuga muri iyo nkuru ari ibintu byateje gaciro n'urukiko mpanabyaha rwa Arusha cyangwa ICTR cyangwa International Criminal Tribunal for Rwanda kuko babivuze muri statement yashyizwe mu korona Bizimana y'amapaje abiri Bizimana nakomeza avuga ati nkuko yabivuze ati abenshi mu bikora n'abantu babashaka no kuyobya nyine uruhare rwa genocide yakorewe abatutsi bashaka guhindura narrative. Ubwo nyine yavuze Judy Riva na bagenzi be ko ibyo bamaze iminsi bakora ari abantu baba bafite n'ikindi kintu bagendereye. Nanone ku bundi butumwa mba nakira ngaha, nanjye ntekereza ikindi kintu nkibaza, nari kose ubundi timing y'ibintu tuba tubona bisohoka nyuma y'imyaka 26 ICT yantigeze ibyakira cyangwa wenda yarabyakiriye nk'uko babyandika, ariko bitewe n'imbaraga z'ibihugu Western country twavugaga mu kanya, bitewe n'inyungu z'abamatsi bihugu, ntibigeze bemera yuko RPF ikurikirwa, ntibigeze bemera ko wenda erega burya usha uragirizwa cyangwa urashinjwa ariko igeze mu rukiko ubumwere. Burya rero urukiko nubwo rufite ifirimbi ya nyuma yo kugira ngo rivuge riti we Serge ubaye umwere cyangwa uhamye n'ibya, ariko kuba bigaruka uyu munsi turimo kubona izi statement wa mugari sinzi wambwira atari kubona izi statement iyo zimaze gusohoka abazisohoye baba bagamije iki. Hari igihe wenda bavuga bati igihe cyo kuzibika kiba kirangiye, hari imyaka babika amabanga bagasanga none kigeze kugira ngo basohore. Birimo biragenda bisohoka, mubibona bisohoka ku mbuga hirya no hino mu nyamakuru, ibihugu tubamo biba bifite igihe ntarengwa yo kuvuga ngo tuzabisohora kuko n'ubundi ntakomeza kubibika. Kwa birimo gusohoka simbizi, sinzi impamvu, niba wenda bifite indi opinion bishaka gutanga mu baturage cyane cyane mu banyamahanga nabyo byashoboka, ariko kuba ubuhamya nk'uba birimo gusohoka uyu munsi mutarahawe agaciro cyangwa baraburyamiye babishaka nkana, ni nka dosiye y'indege si ubu turabiyobe uko bimeze, ntibitinde bizatinda bitebuka, tuzajya kumva kera habaye tubone tutangiye kubona ubundi buhamya ku ndege, ariko bitewe na timing n'igihe kiba cyararenze bakaba bavuga bati byararangiye wenda nta nicyo twabikoraho. Abambaza ati timing rero timing se nayikora kuri iki my friend, ntacyo nzi ntacyo mbiziho, ariko mwabyibaza burya hari information ziba zikarifiye bavuga bati tuzazisohora nyuma y'imyaka 30-25 nyeka rero naye mabanga murimo kugenda mubona kuba mubona bayasohora asohoka wenda nuko igihe kiba kigeze bavuga bati akwiye kujya hanze akamenyekana, ariko muri court of the law cyangwa mu rukiko biba byararangiye ko wenda byajyanwayo. Simbizi niko nabitekereza ko ntabwo ndi umunyamategeko. Nasubiye inyuma rero wenda nkurikije angaha njya muri archive nibutse ari umusaza bita Sebasoni niwe ugeze kugira ikiganiro kuri BBC, nkeka ko yashaka gusatsa inzo baravuga ati nibyo ndabizi ku bwicanyi bwabaye, nibyo ndabizi ko FPR hari abo yishe, nibyo ndabizi ko ufite amakuru yayatanga. Nasanze nta kindi nakora kuri iyi nkuru usibye wenda kwibutsa abakunzi baraditauka turi kumwe ko hari igihe kigeze kugera ibintu bikavugwa cyane ariko hakabura icyemezo gifatwa kubera cya kibazo cya politiki navugaga nicyo kiba gikomeye. Reka mbibutse ibyatangajwe na Sebasoni, none twe twakomeza ko ndimo ndagana ku musozi w'inkuru kandi niho ndi musoreze kuri mugoroba.
Abatutsi barapfuye n'abahutu barapfuye, nabikubwiye ko ntabihakana ariko ntibishwe n'urupfu rumwe. Abatutsi bishwe na genocide, abahutu bishwa n'intambara.
Muri kiganiro rero bwana Sebasoni wakomeje kuvuga ko wemera ko abahutu bapfuye ariko batishwe muri genocide cyangwa batishwe kubera ko ari abahutu. Ubutumwa nanone twakiriye benshi ntabwo bemeranya n'ibyo muvuga, baravuga bati kubera ko icyo kibazo mutemera ko kivugirwa ku mugaragaro FPR ikemera ibyaha yakoze kuko nabo ntabwo ari bamarayika kuko nk'uko umunyapolitiki mwigeze kubivuga, bizakomera ko u Rwanda rugera ku bwiyunge mu gihe mutemeye ko FPR yakoze ibyaha iregwa.
Icya mbere cyo kwitiranya FPR umuryango wa FPR nk'ishyaka wari ufite abasirikare ba FPR barwanye intambara ntibashoboraga kutagira abantu bica, hari abihoreye bageze iwabo bagasanga bene iwabo barashize, abo ngabo FPR yarabahaniye yabahaye kandi ibihano birebire bisumba kenshi bihabwa abakoze genocide bamwe. Abo tutaramenye umunsi bamenyekanye bazajya mu nkiko, abamenyekanye hari abarashwe barabahana, hari abafunzwe bagifunzwe kugira n'ubu ngubu, hari abandi bagica imbere y'inkiko. Ntabwo twigeze duhakana ko abasirikare ba FPR nta cyaha na kimwe bakoze. Genocide ndayemera yakozwe ku mugaragaro, ibyo ngibyo umuntu ushyira mu gaciro koko ntawe ukibihakana, ariko akagira ati byakurikiyeho ni ibiki ntabwo avuga ibyo ari byo
ariko yabivuze byakozwe n'abasirikare ba FPR
yaravuga ati abahutu barishwe ubwo niba hari abahutu bishwe navuze ko hari abishwe mu ntambara niba hari bishwe ku bundi buryo bazize akarengane ya byaba byiza kubivuga noneho hakabaho ubushakashatsi noneho n'imanza zigakurikira kuvuga rero ngo nta cyizere yuko abanyarwanda bazongera kumvikana
niko akundikira mu kinyarwanda bavuga ngo kora ukuri ukuri kuvugwa ha n'ukuri kw'amabi yakozwe na FPR
ibyiza rero cyane cyane ko ubu bintu bikomeye nk'ibyo ntabwo ari byiza kubiheza mu marenga ni atinyuke agira ati dore ibintu bibi FPR abasirikare ba FPR bakoze
ariko kuri urakoze bwa Sebastian nta nukwirengagiza
oya ntabwo nirengagiza ntabwo nirengagiza tuvuge aho kugira uti ukuri gira uti aha naha abasirikare b'inkotanyi bakoze ibibi ibini
Anita Huka Mzee Sebasoni rero yaratabarutse ibyo ni bimwe muri biganiro byagiye akora mba mfite hano muri archive ndabifite byinshi cyane we yaranabivugaga ntabwo yacaga ku ruhande ariko nka Bizimana wo muri CNRG uyu munsi ati yuvuze FPR uvuze inkotanyi abavuze genocide ugasanga rero ibyo mu Rwanda byarivanze Bizimana abenshi bajya banyarukira bambwira ko rwose batumva ukuntu CNRG cyangwa ni umuryango wayibuka ni imiryango ihariya ifugira Kagame gusa Kagame niwe ntabwo ari n'ikibazo kirebana n'abaturage of course abatutsi barapfuye abahutu barapfuye tumaze imyaka irenga 30 mu ntambara erega dukeneye ikintu cya ceasefires dukeneye CSLF nge ni nacyo mbwira abantu benshi ni dukeneye uhagarika intambara mu Rwanda kuko turi mu ntambara kuva mu myaka 30 iyo ntambara mu myaka 30 si ntabwo dukeneye winner and losers cyangwa ntabwo dukeneye ujya kuvuga ati ni ngiye ufite victoire yuko natsinze urugamba none se ubu ngubu imyaka 33 FPR tugeze kuki turacyari mu ntambara rero cyane cyane n'abitwa ngo bafite ubutegetsi nabo kunga abanyarwanda byarabananiye ubavuze bati upfobeje genocide akora abatutsi CNRG rero anganayo yinjiye muri game nakwisanzwemo ariko uyu munsi yigaragaje cyane noneho ijya kujya kudefanda ingabo za FPR nkuko byandikwa ntabwo bivuze ko zira statements zaba zitaba challenge umuntu ashaka kuzichallenginga bigeze mu rukiko nkuko bavuga abatanga bamya ntabwo bavuga amazina wa mugani ariko ishingenzi nuko ubundi ubutarabonetse twagiye dukurikira imanza za Arusha hari abantu bagiye biregura bakaba bere barahari kandi baregwaga na Kigali nuko rero n'abandi bashaka kujya mu rukiko wenda bakaburana bakaba na bere ariko testimony ubuhamya abantu bari bazati ati kubera iki magingo yatumye kubona bisohoka nge nyeka yuko hari igihe babika ububa amakuru nkaya cyangwa ubuhamya nk'ubu ariko hari n'igihe bavuga bati igihe cyararenze tuzabisohora kuko ubuhamya nk'ubu bwasohotse ntabwo nyeka ko bwakongera gusubira mu rukiko bukoreshwe kuko baba bwabaye bwashyizwe muri public cyangwa hari ubundi basiga kugira ngo ubu butazigira buteshwa agaciro nuko nabibonye nuko ndimo kubibona kubanyandikiye bati rero Bizimana na CNRG n'indi miryango y'abarisikape turimo kubona Kagame arimo arayikoresha mu nyungu ze za politiki banyarwanda banyarwandakazi ibi nibyo nabateguriye ndabona nta ushaka gufata ijambo kuri izi ngingo ebyiri nkaba rero ngira ngo nsoze ikiganiro cy'uyu mugoroba mbashimire mwese twabanye mbararikira gahunda za radio itahuka ejo ko ejo mu kiganiro cy'ubukene nimero y'abaturage umutegura kandi mukagezwa na Edouard Kabagema nzi ko abararikiye byinshi hari byinshi tuzagarukaho ejo muri icyo kiganiro nababwira rero muzaze mubane natwe ariko amasaha murayazi ni ku manywa isaa 9 n'icyo kwisaha Washington DC biba ari isaa 3 n'igice kwisaha Kigali mu Rwanda namwe mwabana natwe muri icyo kiganiro cy'ubukene ni mu baturage ariko nkaba nabasaba yuko mwatwandikira ibitekerezo byanyu ibyifuzo kuri izi nyingo tuba tuganiriye kuri mugoroba niba hari icyo zabunguye cyangwa n'icyo mwumva twazagarukaho mu biganiro byacu bitaha mu ngingo tuzagaruka mu minsi iri imbere hari abatwandikiye batubwira bati ikintu ngire ne yavuze ejo kirebana n'uko amashuri ya privé ari muri business atakwiye gufashwa iyo ngingo nayo tuzayigarukaho rwose birambuye kuko abenshi mwayigarutse mu byo mwatwandikiye. Nibaza muti ni gute ishuri rya private mu Rwanda amashuri ya private yitwa amashuri ya business kandi amashuri burya ntabwo agaragaza profit, ntagaragaza inyungu. Burya amashuri ngo ntagaragaza inyungu, ntagaragaza profit, ahubwo bavuga yuko bafite ikigega, bafite fonds. Bo iyo badeklara umutungo bavuga ko ari fonds, ntabwo ari profit nkaho ufite uruganda, nkaho ufite hoteli, nkaho ufite ikigo kigenga. Birangira neza vuga rero jo bati kubavuga ngo amashuri mu Rwanda ni business ari muri profit, bambira bati sibyo. Niyo mpamvu rero imeryo y'uburezi mu Rwanda ryapfuye kuko ibintu byose ngo bishingiye ku nyungu. Iyo ngingo ndumva nifuza abantu twazayigarukaho ariko babizi bashaka kubisesengura neza bakerekana itandukanyirizo rya business isanzwe n'ibigo by'amashuri, tukerekana n'uburyo ngire navuga ati impamvu tutafashe amashuri nuko yo ari muri business kandi business amashuri mu rugo amashuri ubundi afatwa nka no profit kandi bo batubwira ko amashuri mu Rwanda ari profit. Ni ikintu rero tuzagarukaho kuko mwacyanditseho muri benshi. Reka ingingo tuzayigarukaho mu minsi iri imbere cyangwa n'abagenzi banjye bayigarukaho ejo. Munana ryana kubagiye kuryama, mugire umunsi mwiza kurimo kubyuka. Ibiganiro byacu tukabizakomeza ejo isaa 9 n'ishe ku isaha ya Washington DC. Ya Serge Ndayizeye turabakunda, murabona bagaciro na ejo.
Ndivugezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura ati ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye. Demokrasi, ikan editan non stop anggura.